Light up your beats.
It's my general.
VM Records.
Nilimpa mapenzi tukaenzi, sijeleta lawama, kamtungia tenzi la kishenzi, ila kautambawa. Nazidi kumomba Mungu asije niacha nikapagawa, mfukoni sina senti, ndani pia sina hata kibaba. Naisi sina nuru, mara ishazimika nyota ya jaa, nikiwazia kukufuru, naona mambo yote yanadanga. Sina wakuninusuru, bora donda rafiki kuliko donda ndugu, ila Mwenyezi Mungu kesha zuia yote asije nidhuru. Nimzamini sana ila kaleta bala, badala ya furaha kanipa kara. Nimzamini sana ila kaleta bala, badala ya furaha kanipa kara.
Najijutia jutia, najijutia sana, najijutia jutia, najijutia sana, najijutia jutia, najijutia sana, najijutia jutia, najijutia sana.
Sana kwenye nafsi yangu huku nirumia, kujitoa muanga kila nilofanya, bado kuridhia kimya kikatanda, penzili kudata mwenzio ndani kaumia. Nikasemwa sana, nikachekwa sana, musiba kujitakia. Sina wasiwasi na sitaki lawama kwenye nafsi, ngojera zote basi nifataki, sitopoteza nafsi. Sina wasiwasi na sitaki lawama kwenye nafsi, ngojera zote basi nifataki, sitopoteza nafsi. Nimzamini sana ila kaleta bala, badala ya furaha kanipa kara. Nimzamini sana ila kaleta bala, badala ya furaha kanipa kara.
Najijutia jutia, najijutia sana,
oh sana,
najijutia.